sinzi wowe ariko kuri iyo niyo minsi mbabaza kuruta iyindi yose ya minsi yose nataye ntaramenya ko ibindusha n'ibingora byose yabyikoreye ntavunika ntakagombye kuvunika ntakagombye bitakagombye kubaho yesu kristo yarabirangije niyo mpamvu ufite iyi ndirimbo ivuga gutya ngo
myaka myinshi ngendera mu byaha ntaramenya uwampfiriye kandi yesu yarampfiriye
Yes, you go to